Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraaɓe heediɓe jam ñalle moɗo hen gone kikiɗe alal baare jeenayyi lewru utu hitande 2023 sappo jeɗɗiyamde ƴaɓɓorima Sylima capanɗe nayyi e joyi Ousmane Niane gulle kabaruji ɗe gañi Kanté to ɓoggui jamɗe to majere waɗi beeta ko to Bagnagara to batte rafi ndenago gudu ley leydi meɗen hile o nokku ɗum sakitirigue Massiba gaɗɗo barmuɓe ley baale politique temedde ɗiɗi e hemmere bambara e sappo e joyyi hemmere bambara e go'o kawri e battuma gofarnema o joini bangal ɓeydugol laamu hakkundejo sini yogaji e majje mbi laamu hakkundejo ɓeyde yogaji ɗum nangay ɗum en hakkille ɗo mali ɗo ɓe ngala e dewgal ana tiɗi ɗum en fa keɓa suudu ɗo gona ley muɗum fa joɓɓa jomɓen cuuɗi ɓe ana callo hokkude ɓe cuuɗi min kala haala ɗum ley hello zoom sir yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗa studio tamani majere waɗi beeta ko to Bagnagara to hollitinde rafindenagu gonɗo ley o nokku dental baale gendi ndi jalti alal baare handen hollitinde wiide eɓe metta e hippogoji gaɗɗoji ley région o majere nde mawni sanne fa sagitireke Massiba gaɗɗo barmuɓe man barme mawɗe sanne jaati ko hollita wiyede anni ko keƴaɗamen gonɗo ton nildi wade dow faccitago Oumaru Way Gallo e sita siɗiɓe
golleji ɗi fuu tanni koyɗe ñalawma hande le ngallure Bagnagara nde ko heewi cuuɗi gollirɗi uddi dame muɗum kanko Yakuba Kouyaté laamiɗo conseil communal to Bagnagara to holli metti makko sanne ñalawma hande no nokko worri
tor satti sacteur jonde lamar amen ɗe watti fo yimɓe bomɓe ɓen e jonde dammay tan yimɓe bomɓe wat hippi jamarle le lamar amen en guelleji ko heewi hippama jamman toɓɓe yimɓe sono haala gon ɓerɗe amen taƴi sanne kuɓeje fof woni hakkunde Bagnagara ka e sahe leydi hannen fof jungo yimɓe bomɓe ɓe woni voilà fof ɓe wawi wadde kasine
Sidi Mohamed El Bassir gouverneur ndeɗon ngallure waɗi noddago fewde e wonduɓe wadde ndeɗo majere
barawɓe sena
dabiji ana wonde e feede honen deƴƴe heɓirtele lamorna sono watta haqqille gañɓe moɗon heɓan semmede moɗon saabu yimɓe bomɓe ɓen fayde fola mumen sonani warde civil en ɗu aɗa nato saabe waddude onondu e laamu goɗɗo leydi fe goto yiɗa lafi deƴƴe ɗa yetto on nokku ɓen fof ɓiɓɓe leydi Mali watti seeɗan tan dabiri heɓeten
miccitede wiide ɓeɗo yimɓele mettaɓe woɓɓe darti fa nata damal gouverneur to sembe e doole ɗum latiki sababudu so barmuɓe ley hen ɓe kolli metti mabɓe caggal ko bonando woɗi nokku noddirteɗo bojo iɗum woɗɗiri ngallure Bagnagara nde ko yaata kilogaji sappo e joyyi oɗo bonando waɗi toon ley joyyi lewru utto ƴaɓɓinon du yimɓele sappo e jeɗɗon keddi ley hen
kaltidal hani wadde hakkunde jaaleji ɗi e guɓɓe kaɓantoɗe diina ɗe yalla baasi o ana timma ley wuddu leydi meɗen ndi ɗon holliti wiide docteur Ngolo Diarra o tewtowo gollano hoore muɗum banggal kabaruji hakkunde leyɗe ɓeydi wiide kaldal wawi wadde fa jaam heɓe Bagnagara omo wonno e haalde amen mawde studio tamani keɗe ko wiido faccitan Oumaru Way Gallo
Vous avez pris l'exemple de ce qui est en train de se passer
à Bagnagara. Michel to Bagnagara to kanye to menaka. Basiji didi ngalda. Bangal do Bagnagara yo basiji hakkunde jaleni na basiji hakkunde hoddibe. Hebandi dun jogal wana ko tidi sanne. Na bangi goddo do yu dun jiadin ko be non. Medimido so be kaldambe baye famrede. Yimbel andambe kabarnu dina wori kanye kan haldude mabbe. Fa famredo wata. Ko nayri bangal to menaka to ko noddata azawad. Medimido yimɓeɓe kana haldede fi saabi den gotuma ko leydi ndi jaati ɓe
gandi
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andono mbawi heɓude dow bembe ande ɗe dow hella amen facebook kañe compte twitter Mali e Burkina denti bindi talkuru dokki conseil de sécurité ONU e Union africaine ley ndu talkuru bindandu talatare keñen eɓe darta e ɗe gollide kaɗa CDAO ittude militaire en yaade haɓade ley leydi Niger kutteji baasi o ana mbawi mawnude sanne ɗum ɓeydandu rafindenago e heɓugol sembe terrorisme ley sahengel ko ɗe leyɗi ɗiɗi kollite ley ndu talkuru Mali moƴƴini sariyaji kesi bangal yigaje gueɗu Mali iwan temedere fuu sappo e seeɗa yaade le temedere fuu capanɗe tati ko ɓuri ɗum kasena ɗi sariyaji kisi gaɗana fa leydi meɗen ndi ɓeydoro keɓal ko ɓadato milliard ngaji temedde joyyi sefa ɗi sariyaji kisi cnt jaɓiniɗi keñen fa ɓeydoro ene faama keɗen sita siɗiɓe
fana o sera keso ko noddirta kodde min ni ana tewta hono no huncita torraji bibbe leedin fa keban huncina yar reso saso o sere bamama ana nato sabe keredu di fu kebal mudun huncina hore fotade banki ngaji nanan mudun faabo nukkuje to kang itete hokkube kalsi fotade mudina to lekol le lamordan to jandeji ko nari kabaruji kanga watte lewi kanko noddirta amadou keita kanko ministre noddirta ko holliti wiso o sere keso bamama ana nato sabe kalsi fu hebete nato hune ko huncina keban leedin yar reso tegal mudu kanko ministre noddirta al husseini sanu ministre humre kabar itu kangale leedni o holliti wi suba gol o sara keso ana nato sabe leedi malni hewta dima ko mudun ko nari bang itu kangeje nanan mudun ni leedi malni do nato sabe bibbe leedi malfu heba sago mudun e kangeko ittetele leedin
ministere kumuninde lamode leedi meden di jodde ke batu talataare kenyanna do bamako do e bale politika fanda mudun yo haltidinde de bale do kabar edugol lamu hakunde jo sini yogaje e bale de kolitiwide jabbi lam hakunde jo beede yogaje beede yo acce hakke yogaje kolitiwide wattumo be dokka o be tinno be teddina dun remobe acce hakke sakiraabe holtinde wiide remobe kolliti metti mu ben wiide engrais ana famdi engrais ngaji ana famdi ko hebete ley gelle kewde ley leydi meden di yewde yam folila yaade banam bahle e region bamba acce hakke le e region gawo jabbarade masina e san remobe ana gondi e wadde bawde mu ben fu yalla ana den demaji mu ben kede ko be himbe mbi do ko min biata on nampalla do feccitan Umar Waygallo
mobe sedeke kosobe
do yam foyila do faande miden domti engrais ji di lamo buitata cioggu mudun hebudde dum wana ko yaafi do fi fe kenya mi sodi chaaku jeegom chaakuru fu inenay cfa mide haaja chaaku sappo e joyi chaaku inay tan kebmin engrais ko lamo buitata cioggu mudun ko heewa do masina do miden jogi tidalaji hebuddi do engrais ji an wembi min sanne nyaloma handen o cioggu engrais an tidi sanne idum bama inenay fa yotto inay jeegom kali cfa kam mo tobay hitan hikande do amen do engrais ji dungala do banama do hal engrais mo cioggu mudun jippinte hala mudu wa hala defi min kaldi laamo cile kewde min gadi do hen landol faande min kebay jabab
sini jombe na juudi calaki hokkude juudi mo ben be gala e dewgal dun hala mudun wodi e handen do ko men biata zoom sir don aniko aissata jara hebinen do faccitango sita sidibe
mi waram holitira kabar suka jukal goddo derta Musa warba bamako ana janga tulle kol dowdowuji on wonde stewde suru wotura ana fala lebbi didi to hebata watta hore makko o longi hebde dun o doggi o yeyi dede hewde wala funo hebiri suru watti fusu o yehi to jungalle o wi on kaaja suru on wiyama suru e suru yes ananga kay salon to suka mbalta farto gasur anni so holliti o jungalle wi kanko o hursne on wiyama kay wawa luade mo hursne suru mudun sakitra joni o yetti gorko noddita do laaji le deena wotere o holliti on tewta suru ko kal gorko modon o wade sudne gorko modon wi min mi wawa luade mo hursne suda abada mi da wadone galdan bibbe rebe gajo don fe tagana Musa hande gorko modon mi kan yida wade di kulleji gorko modon jabne halaji Musa di mi ciutunde wi nyol man hande sugabe worbe wade sudo ana tampi sanne le gelle meden jogabe ana hala fe wara worbe darib
kabaru harjalde ligue des champions ballon rewbe AS Mande ana wondi memondirde kikida ko e mogwewo e Kinsa Sierra Leone basket warbe Mali Hawran e pide yaltingol yagol jeux olympique ko ani wadde le leedi e Nigeria iude sapo e didi yottade noga e lewru utundu Umar Waygallo
leedi do pide AS Mande an tawale gubal ngal noddete Gers Sierra Leone kanye sacré cœur de Senegal e mog wemo gens Sierra Leone kiki ra hande mali hani wadde pide mudun dido ba fewta e leedi Sierra Leone AS Mande gagni arande be Gers Liberia watti be baddi tati ben kebay fe baddel gotel pide mabbe tato ba de be kani wadde dun le sappo didi lewru uttundu nokku no dirte Dakar be pewte gubal no dirte ngal sacré cœur ngal ardibe le ngal do gubal fu jahan kawrta e kawrtal mangal anni ngal wadde le leedi Côte d'Ivoire hitande hikande ko nayri bangal pide basket worbe le faabe jawa njohobe les jeux olympiques paris 2024 dum fuddan sappo didi lewru out timay le nogay lewru out warorndu mali ana le gubal angal ana jukkindirton e leedi Nigeria Senegal kanye Uganda ardibe le ngal do gubal fu tati les jeux olympiques so lan do jabi
sakiraabe do kadde kabaru jikki kida ko ka andon di fodo mabbe do application studio tamani mo bawdo hebude do play store ka kedde hela do e seeda yewtere cialande waran jukkinde wassalam
Sarabe pabe suka modon e tawdede e godo fijo wetengo ekol ala radio e do viamu
fake o wadde go fijo ana yaasi noddire mere do 33 7 2 go ndokon telephone o sugamo o jokka ettininore kanyu e mititade limore kanyu e jande francin kore
faabe suka modon e filitade do limore e jande francin kore mi micintina on numeroji noddirteedi mere 33 7 2 1
Fijo école à la radio yo golle studio tamani
e ministère humanine jande lidi meden di viamo e UNICEF
hokku golle endu inna tan do mali do holtam wiede e dun wonno le hitande 2010 le temedere fu chapande tati e tati ka le hitande 2023 de den yotteke fa le temedere fu debe e jena yidun ko OMS organisation mondiale de la santé holliti wiede OMS be di wiede do na le cercle kuchala woni arandejo kanyun le temedere fu chapande nay e joy e yoroso kanyun woni tiagal le temedere fu chapande tati e go o no leni wonno ko nyaloma yontere acci hakke yontere kejanaade hokugol endu inna tan yambinaado mali do jiwde go o yaade je e lewru utundu no sisli cubaado le majjun yo faabaade inniraabe yalla ana ndokka endi tan dun yo hello ko mi noddirta magazine santé do wonno halde hala cellal ko lalay sawalata infa wadni endu faccitango min e sita sidibe
Lebesindi
la ngi do muina do ana sabo heba momde le o imido hakile e doyre
o inirado endu tan woni ko kata bingel mudon e wi makko hebi famu nafa muini ngol bingel mudon endu tan honno makko ni rewbe hewbe wobbe woni muinobe sukabe mubben honno be inirabe wombe sigasu e kajolo
meme muina suka dan sa do natto sabe ko ndada sara nyablaaji yogaaji mimo kata bingel latu hune sona denti tan sa natto fu muina bitto mudon jomu nyaama momde ko imito cellal sikke wala hen ni kajolo joodi mi hokka bitto dendi do pour nafadam saw yawa momde ko dadan sara nyablaaji neddo fu hokko dum mudon ko sanko wala dendi ana wa heltum jom
nyablaaji nafa muyni gol suko mudon docteur en du golti wida ana moyi e be mbajo innirabe muyni na sukabe mubben endu tan pati dokka don goddon fu fa hibina lebbi sappo e jetti e golti wida hokko de suko mudon endu don ana wada fa suko o mauna fa gasa docteur yakuba dambele docteur chawro rewbe suudu docteur sigaso
wande vi nutritionnel lele
sa e kabar challenge jadi muyni suka buru nafudama ko dokko kosan sabido fu muynado ana yayi fayde ana yayi momde du imito hakkile welde dendi innero ana jogi kulleji hewdi ko nafuda suka ne suka ko mudul fayata jokala ko mudul hono nyabla jogal antum so suka ana muyne abadan heftado pikir aran direde ni debbo fu han wadde dum mudul dum won hokkudam dendi o muyna
jeune enfant et de nourrisson
sababuji kewdi ngadi rewbe yogabe baawa hokkude suka mubben endu ben jettiraka nawdorto goddun hono biberon docteur ana baajobe innerabe ngattan hakkilo no ngaderta dun tinno dun laato do cenam Abdul Aziz Chawro sukabe suudu docteur Gabriel Touré
le biberon ne doit pas être
biberon hana hokkede suka fe sun hippe lebbi jegon sare fu jabnedu biddo fu an hana moyne dendi inna mudun fatu lebbi jegon tafal ga yogabe jabata dum ko heewi handen ana yidi sodde kosa nanna mudu hokka baddi mudun ga doni wala tile me yamirta fe goto sodde kosa hokka biddo cettu ci yara me nyamire homo fu tinno moyne biddo mudun sa du won buru mubbide den dan jien fu wala e mudun ga kosa fu hokkede suka su janji la ga hen
maternel iren dot même pas dou
le gure pamare de innerabe yogabe ana dokka sukabe mubben kosam dabaji docteur den collectivité dun an waylata de kuteji bangal cellal do suka docteur Salifu Mariko directeur technique centre communautaire Kajolo
maintenant les mamans qui nourrissent les
ñalmana hannen inrabe yarrobi kulmen kosam nei kosam bi e kosam bali anta be wonde hokkude baddi din kosam kube yamira ka yarbe dan kosam ana buri den dan semme su bitta fu yaro kosam dabaji atan ana torral sabi chat makko wawata dun tirgi ndu wawata weltede dan kosam honana den indira on du ana nato sabe hewtne jom nyablaaji yogaaji sefom andaka fe sabi suka cecce pergal mudun kay kosan inde mudun mun ko yehi
capable d'utiliser à bon escient
e dina do holita ma wede muyni ngol suko mudun endu ana moddi dun fandi fu dubi didi be modi babe kolti wida salade hokkude suko mon endu an waya wadde tunu ba do jomon